radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Giveniste nshimiye imana. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani, umwana w'umuhungu wari ufite imyaka ibiri yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi. Uwo mwana Bizimana Kamutu Francois yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi. Mushiki we Musabe Uwera Jeannine yaje mu kiganiro agasaro kaburaga amushakisha, atuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rushaki, akagari ka Karurama, umudugudu wa Rumuri.
Cyangwa numvise ko mwashakishirije umwana, hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze. Ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadresi ukuntu nabibasaba, nuko niyo mpamvu rero igeze aha kugira ngo mumfashe.
None umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute?
Umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara.
Yego.
Yabanaga n'ubumuga bw'ingingo, amaboko, umugongo. Nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana. Hanyuze imyaka ibiri niba atari itatu intambara irakera.
Abo bazungu bamujyanye se ni bande, bitwa bande?
Ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana, ni nanjye furaya papa. Ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo, sinakubwira ngo nabamenya. Ariko ahubwo hari data wacu, ba data wacu bize banafite imirimo, nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakaduhisha amakuru. Twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo. Ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura interineti ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe, ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga nazo itwagize amahirwe yo kwiga, we nabo natwe tubikurikirane. Bo bakatubwira, bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza, ariko tukibaza aradusuhuza se? Nta nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza. Ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru, nabo bamuhisha amakuru, ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana. Baduhisha amakuru muri make.
None se ni musaza wawe rero? Yitwa nde?
Yitwa Bizimana Kamuntu. Ariko amakuru baduhaye ubu ngabo ba data bacu, iyo ngiyo aho yageze bamwita Francois, ariko nayo mazina yose Bizimana Kamuntu. Yamwanditseho kuko hari igihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo, handitseho ayo mazina yombi Bizimana Kamuntu Francois.
Kuki batabemerera kumenya amakuru ye nimba bo bayazi?
Amakuru ye barayazi, ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru, kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari. Ikibyinshi inyuma natwe kiratuyobera, ahubwo ibyafasha niba biri kunakunde rwose Imana inabyumve. Nabyirukansemo cyane njya no kwa Musenyeri se mwafashije abandi ko baboneka, twabahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo, ariko amakuru yose barayazi. Sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneka, ariko hari ikibyinshi inyuma twe duceka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo, urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibiki, ubukene ibiki, tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu.
Ariko se nyina aracyariho?
Papa yarapfuye, mama niwe ukiriho. Mama nta makuru afite, ntacyazi atazi, nanjye nakabaye mbizi ariko ntacyazi.
Umuntu w'umuryango wari warashoboye kumenya amakuru ya Francois Bizimana ni se wabo Wereni Icyomuhangi, atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Gisuna, umudugudu wa Ruhashya.
Ntako ntari nagize muri periode yabaga mu muryango wari waramwadopse. icyo gihe hari muri family adoptive baduhaga makuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuruze amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yaramaze kuba mid donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga makuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite anshaje yagiye kwibana agomba kwitangira amakuru akagirana contact direct n'umuryango we ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye ariko haje kuzamo icyo kimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango
yego
umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famiye narazibahaga amafoto yashyiraga ku rubuga akayohereza narayabashiraga tukanabiganiraho nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenze aya ngaya afite banga kubyumva noneho nyuma avuye muri iyo famiye adoptive niyongera kuduha amakuru nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha umwana muracyari kumwe nawe atoya yagiye kwibana ni mature enough yagiye kwibana afite uko abaho ubwo n'ubuzima bwe buri prive nta ubwivangamo
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi ndetse abana bahujwe n'ijwi ry'Amerika barimo imfura ya Gasaro Kaburaga Marceline François na Gabi Iyakaremye bombi baba mu Bubiligi baradufashije cyane François Bizimana naramubonye turavugana mubwira ko afite umuryango mu Rwanda harimo n'umubyeyi we kandi bari baramubwiye ko bose bitabye Imana ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga turagenda buhoro dusemura mukurikire mwumve ibyishimo by'umubyeyi ubonye umwana we nyuma y'imyaka 30. Alo?
Yego.
Ni Musabuwera tuvugana?
Musabuwera.
Na mama wawe muri kumwe?
Turi kumwe.
Ndi kumwe na François ari hano kuri telefone arakumva ndabasemurira. François ari hano arakumva mbwira icyo ushaka kumubwira n'icyo umushakira hanyuma mubwire.
Nyuma rero gushima Imana kubera ko twongeye kumva ibyo umwana wacu twari twararuze ndabishimira Imana.
Niwe mukuru?
Njyewe mukuru ni uwa gatatu kuri njyewe.
Arabajije ati mfite abavandimwe bangahe mu muryango?
Abavandimwe n'abana
umunani.
Ati bose baraho bameze neza? Arabajije ati papa wanjye se we aracyariho cyangwa se yitabye Imana?
Papa yarapfuye.
D'accord, ok. Mais ils sont venus du Rwanda, parce que moi j'ai jamais su vraiment où j'étais du Rwanda en fait. On met toujours sur mes cartes d'identité Kigali, mais je sais même pas où je suis, le village ou quoi.
Alors, je suis dit que vous êtes homo kahehe, ati kuko kundangamu hiyanje bandikaho ko nkomoka i Kigali, ariko si nkomoka kuhe musuzi nkomoka hehe.
Akomoka mu cyahoze akitse Zumba, ariko ubundi Gicumbi na karere ka Gicumbi. Munara ya Majyaruguru umurenge ni Kaniga akagari na akaga Soma ubu niko byanditse n'ubu ni niko bariye.
D'accord, ok. Oui, c'est ce que j'avais comme information qui ont bien effectivement. Mais voilà, donc je sais pas si tu leur as dit, mais enfin voilà, moi j'ai 36 ans, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme situation, mais je suis content que tout le monde va bien, entre guillemets, et je suis content vraiment que tout le monde va bien. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec d'autres codes et voilà je suis content de ce moment, de cet échange.
Arambwiye ngo babwire yuko ubu ngubu afite imyaka 36 akaba yarakuriye mu Bubiligi mu gihugu cyamureze kikamuha uburere bwiza kandi bumushimishije ati kino giye kirashimije cyane kumenya yuko muri aho ngaho ko muri ho ko mumeze neza ati njye nifuzaga kubabwira ya tamama kivudre aussi to dire bonjour
oui Pascal je suis prêt
umuhe telefone amuvugisha muramutse
Bonjour.
Ati jewe koko ati ubushakashatsi bwanyu bwangezeho ati rero ni jewe ndi umugabo myaka 36 aravuze ati ibyo bintu byo gushaka hano mu mubiri ntabwo tukibikora atakoze hari umuntu tubana umufaransa kazi twa Melissa ati turi kumwe
ariko samana je ni wa ndikubana no none za ya abakose na chafata cyangwa arashari
Ati nakoze ibiganiro byinshi mu Bubiligi ku maradiyo na televiziyo nereka abantu guteka ati ubu ngubu rero mfasha n'abana abantu bakiri batoya kurenga ubumuga bagendana nabwo kugira ngo babukuremo ingufu nk'uko nabikoze ati magingo yafite ibigo bibiri nyobora ibigo by'ubucuruzi ati mfasha n'abantu babacuruzi nkabahawa ibitekerezo nkabagira inama kugira ngo bashobore kunguka ati rero meze neza rwose ndatekanye Et ta maman voulait savoir aussi si tu envisages d'aller au Rwanda dans les prochains jours. Maman wawe yari yabajije niba hari umugambi waba ufite wo kuzajya mu Rwanda mu minsi iri imbere.
Comme je te l'ai évoqué, moi je mon but n'est pas de faire de mal à personne, mais Là, j'ai pas trop.
Avuze yuko ubu ngubu yakuranye ibindi bitekerezo ati u Rwanda naruvuyemo mfite imyaka ine ntabwo nduzi ni igihugu kuri jyewe cy'amahanga ni naruzamo rero nzabanje kurusura nzabanje kureba uko rumeze namwe yuko Perezida Kagame yarwubatse yabigize neza ati nzabanje kureba niba hari icyo narumaramo nanjye kugira ngo nshoremo imari ati ariko nzabanje rwose nk'umuntu umeze nka mukerarugendo ati nabonye hoteli itwa Radisson Blue ubwo niyo ngiyo iri hafi ya Convention Center ati rero nzagera rwose meze nk'umuntu w'umukerarugendo ntabwo nzabanje kureba abantu ati birumvikana ubu ngubu nkeneye kubanza gutekereza ku byo umunkoreye uyu munsi ngomba kubitekerezaho ati rero nimba nzaza mu Rwanda mu myaka ibiri cyangwa mu myaka itanu ntabwo mbizi igihe nikigera ngo tuzaba tureba mubyeyi ni wowe ikibaza aravuze ati ntabwo nigeze menya impamvu jyewe bantanze kugira ngo njye kugererwa I Burayi ati mwantangiye iki
kwamutanze nagiye hariya kuri santarare ngiye kumuvuza bwa mbere mu gihe abantu abazungu bo kuri santarare abapadi fotora maze naye bafotora uko ameze ubwo rero baje kuza baraza banjye basanze iwanjye mu rugo rero baramufotora bagira iki nubwo babwira se we munamba aherekeze yicaye iwanjye umwanya munini rero baraji bavuga ngo bagiye kumujyana I Kigali ngo bari gufata indege bamujyana iyo ngiyo no kumuvuza njyewe ngo ntabwo ndi umusomo ubwo nubwo bagiye papa we yaramuherekeje amuyishyira
ibyo ngibyo byabaye umunsi umwe baje umunsi umwe bamutwara uwo munsi
baje basaramye wanje kumugoroba bageza saka ku bari bafite amamodoka nuko baramujyana
baramujyana batara bateguje
oya bari bamuteguje ahubwo bandesheza adresse abagiriki batubwiye munago turi mu murere mutumusobore mu birari bino byari kumugongo umuzaza kumuvuna ngo bimwice kumaze
D'accord, ok, ok, je vois l'histoire, mais tu peux le remercier hein, parce que ça m'a sauvé la vie et je sais que je suis en vie et je marche bien grâce à cette décision, donc c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait en fait.
Aram Gengo Nimbabgire Yuko, Nwowe Mubjei Abgira, Ngo Nimbabgire Yuko, icyemezo mwafashe kumwohereza kwivuza i Burayi itari cyiza, ati ndakibashimira kubera ko mwarokoye ubuzima bwanjye ati kuba ndiho nkaba nkora nigenga ati ni ikintu nzakomeza kubaho ntekereza ko ikintu mwakoze icyangiriye akamaro ati ndabibashimira
kandi nuko kwamwifuriza ya isani hirwe na karibu u Rwanda wenda kutazamuwa na maso kumaso n'umubyeyi wa kiriho yose imana ishimwe naho bigeze n'ibindi tuzabibona nawe
Je j'imagine et mais c'est une décision que je dois prendre quand je le sentirai. Mais rien n'empêche que on peut leur donner mon je sais pas si on connaît sur
internet. Vous icyitekerezo kuzaza mu Rwanda nzagifata igihe nikigera nzababwira atari ko ubahe adresse yanjye nkoresha ubahe telefone zanjye bazampamagare ashobora no kuzaboherereza amafoto ati nabo bavandimwe banjye niba hari ushaka kumvugisha niba hari ushaka hari ugize icyo akenera ati namufasha ati ndi umuntu uzi kwirwanaho mfite abantu benshi tuzi uranye hirya no hino ati nzabafasha uko nshoboye nk'umuryango
Mais merci beaucoup en tout cas pour votre initiative et n'hésitez pas
à Ijambo avuze bwa nyuma ravuze ati birumvikana muri kano kanya sinzi ukuntu navuga uko ibintu byakiriye sinavuga ko ntishimye sinavuga ko nishimye ati kubera yuko iyo nza kuba mfite iyo mbimenya afite imyaka umunani ati birumvikana ko nari kubyakira ku buryo butandukanye ati ubu ngubu ndi mugabo mukuru w'imyaka 36 mfite abakozi nkoresha ati ndetse n'umwaka utaha ndashaka kuziyandikisha nkazaba umudepite ku rwego rw'Uburayi ati rero ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge ngo nakora iki ati ubuzima bwanjye buri hano ati bwo rero birumvikana ko ngomba kubitwara buhora ati ndaza no kubiganiraho n'umufasha wanjye mbimubwire ati ubwo rero bizagenda biza buhoro buhoro ati umukungu ko bikwiye kwakirwa ariko yari nayo natangiye ashimira cyane ijwi rya Amerika avuga ati ndabashimira kuba mwarakoze kino gikorwa cyo kuduhuza ati cyane cyane yuko bari barambwiye yuko aba ababyeyi banjye batakiriho ati kubwa rero menye yuko muriho mukaba muri amahoro nicyo cyangombwa kuri jyewe no kuri mwebwe ndagushimye cyane Musabwera Penina waje hano mu kiganiro ijwi rya Amerika ushaka umuvandimwe wawe François Bizimana Servilien Kamuntu ukaba umubonye nyuma y'igihe gito cyane nshimire n'umubyeyi wawe wemeye kuza mu kiganiro kugira ngo ahure n'umuhungu we nshimire na musaza wawe cyo muhangi nawe waduhaye amakuru yatumye dushobora kumugeraho nongiye kubashimira mwese mwadufashe kugira ngo kino gikorwa gitungane iri nijwi rya Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
kagasaro
Umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana yaje mu kiganiro agasaro kabura gashakisha umuryango ikigaragara nuko yavukiye muri komine Rukara hahoze ari muri prefecture ya Kibungo ubu Rwanda nyina yitwa Mukavubana ashobora no kuba ni nyirakuru ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko cyashyizweho umukomo na Augustin Jean Ntambara wakiraga amafaranga ya komine n'impura cya Jean Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda ahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye I Rukara waba yarakoze muri centre nutritionnel ikigo mbonezamirire cy'I Rukara cyangwa se wakoze mu kigo cy'imfubyi cy'I Masaka wibuka umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika Agasaro ka Buraga
Agasaro ka Buraga
mu ntangiriro z'uku kwezi umwana w'umukobwa yaje mu kiganiro agasaro kabura gashaka ababyeyi bamureze kugira ngo azabambike ikamba ribakwiye mu kanya turabahuza ariko tubanze tujye muri Congo Brazzaville ndakira Petro Celestine Mazimpaka umaze imyaka hafi 20 ataza makuru ya murumuna we
shaka mujyambere Simioni
yego mwatandukanye ryari
batandukanye muri 1996 mu gihe amakambi ya mbere yasenyutse
icyo gihe mwari mu yihe nkambi
twari turi mu nkambi ya Kashusha
hanyuma mujya mbere we anyura ukwe nawe unyura ukwawe
nanjye nyura ukwanjye
ikuba icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana
twaje kongera kuvugana mu 2007 ubwo yarasubiye mu Rwanda
yego
yaje kongera kusohoka mu Rwanda mu 2009 yerekeza mu Bugande ahavugeze mu Bugande nabwo byaje sinzi uko byaje kumugekera nyuma noneho njya kumwumva muri Kenya mu nkambi yambwiraga ko yerekera nko ku mupaka wa Sudani
yego
iyo nkambi ikaba ngo yayibonagamo n'abasomali ubwo kuva icyo gihe koridone yari yampaye twavuganiragaho naje kuzigerageza nyuma rwose ntabwo zongeye gucamo
iyo nkambi igomba kuba ari nkambi ya Kakuma niyo nkambi nini cyane iri muri ako karere none se ntabwo kuva yageraho mu nkambi ya Kakuma ntabwo mwongeye kushobora kuvugana
kuva yagera mu iyo nkambi ya Kakuma amakuru ya nyuma yambwiraga ko yigeze kugira ikibazo ubwo bari kujya mu ivugabutumwa I Nairobi hanyuma ngo bagakora impanuka akaza kujya kwa muganga nyuma rero naje kujya ngerageza kujya muhamagara ko iyo nimero yari yampaye ibicemo kubera nanjye ko ndahantu mbona yerekeranye n'amatumanaho ntabwo yabitworoheye urumva ni mu byaro nagerageje n'uburyo namushakisha rwose ntabwo byashobotse ntabwo nabonye umuntu wafashe kugira ngo iyo nkambi ya Kakuma yari yampaye imaderese nk'uko uri kubivuga wenda ngo nongere kuba nabona nk'umuntu urimo kwanga abwira bakuru
abo bantu bajyanye mu ivugabutumwa I Nairobi mbere uko bakora impanuka uzi kirije basengeragamo ni iyihe izina ryayo urarije
uwo mwana ni umwana wo matore y'abadivatise umunsi wa karindwi yavugaga ko nyine bari boruganije iryo muri bwa butumwa bari bagiye
bavuye Kakuma bajya I Nairobi kuvuga ubutumwa
bavuye Kakuma berekeye I Nairobi
kuko nta muntu n'umwe wo muri iryo dini ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi wigeze aguha amakuru ye ngo akubwire niba kiri amahoro niba yaravuye mu bitaro nta washoboye kuvugana nawe
nta muntu rwose wongeye kumpa amakuru benshi na n'ubu ntayo
ntabwo hazabura umunyarwanda uri na Nairobi cyangwa se uri naho ngaho ikakumuzumva ijwi rya Amerika ngo amenye Simeone mujyambere mbese maze impaka wambwiraga ko muri 1997 yasubiye mu Rwanda mu Rwanda mwa rimutuye he mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari dutuye mu karere ka Butare prefecture ya Butare muri commune Muya
hari abandi bavandimwe ufite bari muri ako gace ubu ngubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda hari abandi bavandimwe uhafite ababyeyi umuryango se bahari
umuvandimwe wigeze kumvugisha ngeze mu buhungiro ni uwitwa Ngendahimana Isumayire
yego
yambwiraga ko ubusanzwe yakoreraga imirimo I Butare nari nabikoreye I Kigali mu mujyi mo abandi rero ntabwo nongeye kongera kujya mbona amakuru yose. Hari uburyo twagiye duhunga kandi bituma rimwe na rimwe imiryango idafite muwe idatubirwa kugira ngo umushe kugirana uburyo bwo kuvugana n'abana.
Yego,
icyo kibazo narakigize cyane.
Kutabasha kuganira kubera itumanaho, kutagira za telefone zigezweho kugira ngo mushobore kuvugana, ibyo birumvikana ko ariko se niba hari abo wibuka bakumva muri kano kanya kugira ngo bamenye amakuru yawe, nabo bazatumireho kugira ngo bakugezeho amakuru yabo. Uretse uwo Ngendahimana Ismaeli na Mujyambere Simeoni ushakisha, nta bandi bavandimwe bawe bari hirya no hino mu Rwanda cyangwa se bari na hariya i Butare Astrida?
Dufite abavandimwe, dufite abavandimwe, dufite umuryango wa data bacu yitwa Ezekiyashi. Twafite abana, umwana w'umuhungu twanganaga twakuranye witwa Gatezimana Desire, abashiki be bitwaga ba Mariamu. Twa dufite imiryango yindi yari yitwa Kumuyange, bitwaga ba Shunguyika Jerome. Shunguyika Jerome ndumva yarize muri Ecole de Lettres Save, aza kuharangiriza ubwo namusize nawe mu Rwanda. Ndetse twari dufite imiryango yagutse Venuste, uzakomeza kujya ndaganiriza.
Yego,
kugira ngo tujye tugenda duhana amakuru n'ibivundira
rwose. Hano ku ijwi rya Amerika dushimishwa no kubaha ijambo, dushimishwa no guha ijambo abatarifite, dushimishwa no guhuza imiryango. Ubwo rero igihe cyose mwadukenerera mukaduhamagara, ndizera yuko kandi asaba cyane kugira ngo murumuna wawe Mujyambere Simeoni abe akira amahoro. Ndasaba cyane kugira ngo niba ngombwa abe yatakiri mu nkambi ya Kakuma ari nk'i Nairobi cyangwa se mu wundi mujyi cyangwa mu kindi gihugu afite n'icyakora akazumva kumushaka. Niba kumva muri kano kanya ndabizi uravuga uti murumuna wanjye ndagushaka, ariko hari icyo ushaka kumubwira kimubwire. Ufite umunota umwe, nkunda gutanga umunota umwe wowe uruwi Brazzaville n'uje mu kibwambere ryo mu kiganiro. Yego,
murumuna wanjye icyo namubwira nuko Imana icyo yageneye umuntu byanze bikunze ava ku isi arukakibonye. Kandi uko Imana yadusuje ku isi igashaka ko tuyibaho, namusabira kugira ngo azajye ayisunga cyane kugira ngo niba ngombwa tuzongere kubonana. Numva nawe magambo nibwo butumwa namuha, kwishyirwa uko Imana cyane ko yanategereza amasezerano yayo.
N'ubutumwa bwiza rwose, kandi ndahamya nkomeje yuko Imana yumva amasengesho yawe. Mazimpaka Petro Celestine, ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika. Umbwiye ko naho ngahe Brazzaville mukunda kumva ijwi rya Amerika?
Nkunda kugukurikira cyane, nagiye numva abantu fasha bakunda kugusabira n'umugisha ku Mana, nanjye nkaba nawe kwifuriza Venuste.
Urakoze cyane, nanjye nkwifurije amahoro y'Imana. Ngaho rero ukomere, tuzongera tuvugane bishobotse, nguhuza na murumuna wawe Mujyambere Simeoni. Ushobora kuba uri Kenya. Namwe mukomere.
Kakagasaro kawe muzakabona, wicike intege. Kakagasaro kawe muzakabona, kakagasaro kawe muzakabona.
Mu ntangiriro z'uku kwezi nakiriye umwana washyizwe mu kigo cy'impfubyi i Kabgayi ari uruhinja. Ababyeyi be bamaze kwicwa muri 1994. Hari ababyeyi bahamukuye baramurera baramukunda, baje gutandukana, ariko Uwizerwa Beatrice akomeza kubashaka. Atuye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akagari ka Nyagatovu, umudugudu wa Gatagara. Dore uko yavugaga icyo bashakira.
Mbere igihe ndashaka umugabo nkora ubukwe, nshaka umuntu mbere umubyeyi ndamubura. Nari ndi umwana ndetubayeho nigunze, nshaka umuntu washyigikira ndamubura. Ndavuga ati ariko ntaribi, abana twiganye nibo bamperekeze, izo nshuti nari mfite. Ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga nanita nakina niba bashaje mu byukuri babaye bariho abo tubonetaga ababyeyi n'ubu barashaje babaye bakiriho ni ukuvuga ngo nawe nkihora nishije nkavuga ati koko abantu bamwe muri Austeri nako aribo abantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye ahubwo ikabantu kuko naje nsanga imitungo yanjye barayiriye bigira n'aho mfite mu manza ngira Imana Leta y'u Rwanda impereza abavoka baranduranira bimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati n'ukumenya kukurikirana bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'iyi saha murano gisika mvuga ati famiye yanjye aje ifite iriho ese ko niba itanariho ariko wenda bafite barumunabo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abapapa nabo bashobora kuba bari barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje muri Austeri barankunda baravuga ati tuguma kugufata ariko narinze mpamvu icyo gihe ntarabona hari famiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo ngo yavukaga i Butare numva umugore nawe numva ngo ni za Butare cyangwa numva ni hafi wenda za Ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo zizi nari
none se Uwizerwa abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo
yego ariko ndibuka rimwe buri mubyeyi
yego papa wawe yitwaga nde uwo mupapa mwiza wakureze yitwaga nde
yitwaga Harindi Ntwari
naho mama wawe yitwaga nde uwakureze mwiza
yitwaga Heredion
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Orphelin Kabgayi bakakurera uwo ni Harindi Ntwari na Verediana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka Buraga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harindi Ntwari n'umufasha we Verediana nta ndi zina tuzi bageze umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Rufari na Ikabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubuki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo rya kuzindu uyu munsi nicyo bashakira
babyeyi beza nukuri ndabakunda Imana ifashe mwe mukiriho kinanisaha nahoraga nifuza isaha nk'iyingiyi ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamisemo mu bana bose babaga muri Austeri na mvuga ngo uko mwumvira mutarambyayi mwumvira ababyeyi ndanisaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwarihanganaga mukanshakira nizo nanywa neza mukamfata neza mwaramwishirije mwankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza na n'icyaha murari ikigongo k'umutima muranagahinda ko ndababona ko nabafite akimana wo mu ijuru ndabizi zaduhuza ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze guturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunda kandi cyane abakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda ibyo mbifuzaho ni ukubabona nanjye ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu nambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu agaruke ndacyabakunda niyo byangombwa tuko tudahura muri ubu buzima n'ahandi ni ijuru ndabizi tuzijyana kandi mbashimire n'imana itagiho yo bamera umugisha ndabakunda cyane na famiye yanyu muturuka muri izo nk'izifite abo mwana ubugifite rwose ubwo ndabakunda rwose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo ntihari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka 1994 kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice akomera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe hanje ntwari na Veridiana bakunvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufasha mu nkuko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe murakoze Imana igira umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ibyinshi mudukorera nagiye mu biganiro byanyu bikanyubaka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri indashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana igikabahera n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri indashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane ganiro kimaze gutambuka umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Jean-Pierre Nicola utuye mu gihugu cya Finland yaraduhamagaye adufasha gushakira Uwizerwa ababyeyi bamureze aribo harinzi ntwari na Veridiana Nyirahategeka Imana dore uko bakiriye amagambo y'umwana wabo
cyumvise muvane ndacyumvise rwose ngo bagenda nange kanyishye uwo mwana marere arize natwe turimo kuyarira
uwo mwana mwamumenye mwebwe mwamureze
mwamumenye ubwo nari ndimo ndeba n'udufoto twe
yego
ndadufite rwose ndamwibuka cyane Uwizeye Imana wacu turamuzi
kuva baza ukamutwara mwamureraga mumukunda mukamishiriza mu mwaramukize mu ishuri birumvikana byabaye ikintu gikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwamukundaga mwaramureze kuva ari uruhinja kuba baramutwaye mwabifashe mute nk'ababyeyi
rwose reka nkubwize ukuri cyaratubabaje cyane cyane dore ko banamutwara ntabwo nyine ari ntabwo twari turi kumwe
yego
ubwo yavuye mu murima avuye guhinga ahinguriye ashaka umwana bamujyanye amarira yarize nk'iminsi nk'itatu sinabona uko nyakubwira njyewe burya bakabari ntabwo bapfa kugaragaza amarira ariko twateze agahinda kose gakomeye
birumvikana no mu magambo y'umwana aravuga ati nibo babyeyi narinzi nibo babyeyi bandeze kandi nagiye mu muryango nitaga uwanjye nawo mpagirira ibibazo nawo ndabashaka ndababura ariko cyane cyane ikintu numvise mu magambo ye nk'uko bivuga urukundo mwamuhaye uwo mubyeyi yita mama Veridiana nawe ndaza kumuvugisha mu kanya yita mama avuga ati bambereye ababyeyi umubyeyi ndabashuhuje cyane mukomere mbazaniye inkuru nziza y'umwana wanyu mukanya ndamuhamagara kugira ngo mubahe muvugane wayambwiraga ko washohoza ikivuye guhinga ugasanga umwana bamutwaye nk'umubyeyi wareze umwana ari uruhinja kuba baragutwariye umwana batanakubwiye batagutegereje ngo umusezereho wabibyakiriye ute
namaze ukwezi kose ntarabasha kurya agahinda karanyishe nkatekereza Uwizeye nkababara nkihangana nyine ariko byarambabaje cyane kuko ntabwo byashimishije
umwumvise aho umwana avuga ati icyambabaje cyane ni uko ntashoboye kumenya amakuru yabo nashakaga kujyayo bakambuza atari ku gihe cyarageze ngiye gushinga urugo igihe nagombaga kwandika ababyeyi ikamba ryabo ngo ndibahe bampagararire kubera ko nta babyeyi nari mfite ndababura ati icyo ni ikintu na n'ubu ngubu kikinkomereye cyane kuba mutari muhagaze iruhande rwa Uwizerwa mwareze nabyo nk'ubu ndibwo mubimenya yuko yashatse araza kubibwirira ariko se byo nabyo kwa mubimenye bigomba kuba bibakoza ahantu nk'ababyeyi hari ndi ntwari wowe ni wowe ari kwakira inkwano ni wowe wari kubwirwa amajambo ni wowe ari kwambikwa ingofero ya kibyeyi ugahabwa inkoni n'inkuyo kuba ibyo ngibyo bitarabaye ku mwana wari za ruhinja byo ubifatute umbwire nk'umubyeyi ariko ndashyira imbere cyane urukundo kubera ko kuri gihe rusumba byose ariko se noneho ubu ngubu kuba yaje hano mu kiganiro agasaro kabura gati nimumfashe mbona abo babyeyi mbumvishije amagambo ye ikiganiro muracyumvise kuba umwana mwareze nyuma y'imyaka ingana gutya 21 ahaguruka akavuga ati ntabwo nzicara ngo ntekane ntabonye aba babyeyi mwebwe ubu ngubu mu mutima wanyu mumeze gute Verediana umukecuru umubyeyi urumva umeze ute kirukura mu cyumubonye
ndanezerewe kandi ndishimye
noneho rero gumaho ngaho kuri telefone reka nsabe bamumpamagarire hanyuma nibamumpa nawe bino byishimo tubisangire muri kano kanya guma kuri telefone reka ndebe ko namubona alo Oui, Beatrice amakuru yawe
ni meza
urakoze cyane nkuko rero wari wabyifuje mu kiganiro gasoro kaburaga cyo kuri iki cyumweru uvuga uti nshakira ababyeyi bawe ndababonye mbafite hano kuri telefone reka mpere ku babyeyi nibo nke indi ya bukuru bagusuhuze bifuje kukubona ari umubyeyi wawe umumama wawe n'umupapa wawe bari kumwe rwose babyeyi umwana wanyu nguyu mwana dore ababyeyi bawe hari ndi ntwari umukobwa wawe nguyu
wize
karame
umwana wanjye
muraho neza papa mwiza
yo murakoze amani abanje umwana wanjye natwe turimo kuyarira twarana yagize tuburuko tuyiranagura rwose ariko ukomere Imana iracyatubeshejeho nawe uriho tuzatinda tubonane
nukuri murakoze cyane Imana irakoze Imana ihabwe icyubahiro nari nagize agahinda baba wa mubyeyi waje kudutwara mu rugo yaradutwaye nyuma nza kumubwira ati se wamaye adresse z'ahantu twabaga arazinyima bambere abana babi kandi byitwa ngo nawo kwa papa turababara nge na James turababara cyane pe ariko nyine ngiye cyane cyane nkakomeza gushishikara abana twiganaga seconde nkirwa mbabaza niba mu ruhango bahazi uwo mbajije wese akamenya wenda mu mujyi ariko ahandi nahamenye nuko nza kugira aho agahinda karanyica ndihangana ndavuga ati ariko Imana yo mwijirira bizi byanga bikonda tuzabonana naho raga numva afite icyizere mu mutima wanjye ko nzababona
wize murawo
Muraho neza mama.
Yego mama cyane.
Yego turaho tumeze neza.
None se uracyanye mu kamwana wa?
Yewe ndacyabibuka n'ukuri pe nambera ababyeyi beza nahoraga ndakana gakora amafuta ariko mukankunda umva babahara hawa mu mama waje kudutwara aho ngaho yambereye umwana mubi nkamwa kadresse ngo ngaruke mbashake yarazinyima ariko nkomeza gukura mfite igishyika ndavuga ngo byanga bikunda nzabashakisha mbabone ariko rwose ndacyabibuka umutima ndumva nkibibuka wenda ariko ntago mwahindutse ndabizi
turacyari babanje
nukuri pe umutima mwimwagiraga imitima myiza umwaya ababyeyi beza kandi nukuri imana nahoraga mbasabira umugisha imana ikomeze ibamere umugisha nageze igihe nkora n'ubukwe ndabashakisha ndababura ariko ngeraho ndavuga ati imana nta kundi ubwo niko wabishatse ariko ndavuga nahoraga mbwira n'umugabo ati rwose hari n'uguzi ko ndi imfubyi ariko hari ababyeyi nyifite bakiriho hari ababyeyi bakiriho rwose ndacyabakeneye
uwizerwa icyo wasabye ndagishohoje wasabye kugushakira ababyeyi ndabikoze babyeyi beza mwambwiye yuko namwe mwarimu maze imyaka yose 20 numwe umwana wanyu mu mushaka nagira ngo nkubwire cyane cyane wowe uwizerwa uzi neza ko bakujyanye mama wawe yagiye guhinga dahari akugahinda akamaranye igihe kirekire warambwiye uti icyabanyereka ngo nzabambike ikamba ry'ababyeyi ubwo rero iryo kamba witeguye kurijyana intungwe uzajya kubareba uzaribaha vuba bivugira hano kutiganira agasero kaburaga
nzaribaha rwose umutima wanjye ukeye nzashaka n'abavandimwe imfubyi twareranywe zose nanizo nita abavandimwe banjye mbabwiye bamerekeze bashagare umugabo wanjye agiye kunywa buri umuntu aha inkwano rwose babyeyi banjye mukadata nageze muri za famiye baje kunwara mbona mukadata nigeze mbere umubyeyi nkuko mwambereye ababyeyi nawe aracyariho ariko naramubwiye ati nzarinda mfanye umugayo ariko wenda imana izama umutima mumubabarire ariko mwebwe muri ababyeyi banjye kuko naje kumenya amakuru menya yuko mama na papa bapfuye batakiriho ariko ndavuga ati nubwo menye amakuru ko batakiriho ariko mfite abandi babyeyi ku mutima baje bakanshaka muri orfena bakankunda bakankundirana n'umuvandimwe wanjye mbese nahoraga mbizirikana nigeze no kubwira musaza wanjye nawe yaje kwiga aho ngaho yigaga mu burasirazuba nkajya mubwira ati ariko ko wigana n'abana ibiyo ngo nta kuntu wakwihangana ukajya ubaririza wenda abana baramwigana ko bamenye amakuru ya wenda y'abantu bo mu Ruhango akambwira ati ndabaririza nkabibura nkamubwira ati ariko njye ntabwo nicaye uko biri kose ubwo naje kugera nanjye mu burasirazuba nza kuhicara numva ikiganiro agasaro kabuze ndagipfurikira nkigera ndi mu nzu mbwira umutware ati ariko rero numvishije ikiganiro agasaro kabuze numva ni ikiganiro gihuza imiryango yaburanye ngiye ndumva byanga bimwega nanjye nazatanga igitekerezo rwose nanjye nkakwereka ababyeyi banjye nanjye ukabashimisha nk'uko nanjye nshimisha umuryango wawe arambwira ati nta kibazo rwose niba wabonye ko bishoboka niba wumvishije yuko bafasha abantu bakabona ababo nanjye nubabona nzagushyigikira kandi nzaguhagararira tunabasure nawe mbese ugire umuryango nahoraga mfite ipfunwe twagira n'ahantu habaye ibirori bakambwira nkavuga ati se bariya barambwira iki bo bafite ba mama wabo bafite ba papa wabo naho njye akambwira ati naho njye ibirori witwa wijyaneyo ndasigara mu rugo nsigarana abana rwose babyeyi beza nanjye ubu najya mbabwira ko nabaye umuntu mukuru nubwo imitima yacu iba yarasubiye inyuma tukomeza kuba abana kubera guhangayika kubera ibibazo twagiye duhura nabyo ariko turishima tukishima ariko tukagiye tukumva ko dufite ibikomere by'uko twabuze ababyeyi bacu nkaho cyane muri cyane nkamwe mama mwaratubaye hafi cyane ubu nanjye mfite abana babiri umukuru afite imyaka 9 umutoya afite agiye umwaka n'igice agiye kuzuza 2 ubwo rero ndashaka kuza kubereka nanjye abuzukuru banjye noneho na abuzukuru banyu aribo bana banjye mukababera mbese abanyogokuru na basogokuru nanjye nkabwira abana banjye ati bana banjye ngabo ababyeyi banjye nibo mugomba kujya muza mugakina mu mbuga kwa nyogokuru nanjye nkicara mvuga ko mfite papa na mama nkumva ko ubu ngubu n'abo bari bazi ko ndi imfubyi ndetse mbabwira ko nabonye ababyeyi
babyeyi uyu mwana
muramubwira iki namwe nimufata kanya mu musubize kuri ayo magambo mezi ababwiye
barakoze mwana wanje bose utumaze umubabaro utumaze agahinda uziko nabujya twakoreraga ariko n'abana dufite na n'ubu ngubu nuko turi nuko tubayeho ariko umutima wacu wabatekerezaga wa umwendi we na ndahayo tukabashakisha umutima wacu mu masengesho none tuzamuye amaboko hejuru dushima imana nkuko tubashije kuba barakoze mu kanya nari ndimo ndeba udufoto twanyu ariko agahinda ubu ngubu ni kenshi n'ibindi byo kurya byatunaniye ni ukuri kubera amarira y'ibyishimo mbega turayafite mukomere bana bacu kandi mu guhabwa imigisha n'iyo mu ijuru natwe turabasabira umunsi n'ijoro kandi amaso ku maso rwose twizeye ko tuzatinda tukahabona tutaranapfa.
Oya nta gutinda imukanya ubu ngubu iki kiganiro kirangiye umwana ndahita muha telefone yanyu kugira ngo abahamagare muganire mu gikari mushirane urukumbuzi muvugane igihe muzahurira hano kwari ku ijwi rya Amerika nagira ngo nongere mbashimire impere kuri wowe Uwizerwa waje mu kiganiro gasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika utwizeye uvuga uti ni mumfashe kandi kuko n'umufashe wawe yari yabikwemereye ariko ndagira ngo ngushimire by'umwihariko wowe mubyeyi Veridiana n'umutware wawe harinda intwari urwo rukundo mwagize ndabashimira kubera yuko izo mpfubyi mwafashe mukazirera mukazikundana n'umukaba muvuga muti muri abana bacu nimugaruke mu ruhongore mwarereye u Rwanda mwarereye Imana ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima mwese rero kuba mwaje mu kiganiro gasoro kaburaga mbaragije Nyagasani ndabashimiye kandi muhorane Imana.
Ni ukuri namwe murakoze cyane kawe uri umupapa mwiza wabashije kuduhuza kuba warabashije kudushakira umuryango twaba tubonye ni ukuri Imana iguha umugisha nawe mukora mwese Imana ibaha umugisha muri ababyeyi beza mutima mugira ni mwiza mukora igikorwa cy'urukundo kandi ni ukuri buri wese yakwishimira ni ukuri Imana igikomeza ibaha umugisha mu byo mukora byose. Ubwo tuzongera kwishima neza twongeye guhura na abo babyeyi turi kumwe twese dushimire Imana turi kumwe hamwe. Ngiye sinzi icyo naguhemba.
Uzansabire gusa uzajye unsabire.
Nzagusabira umugisha cyane kuko n'abihaye Imana nari nayo bashyizemo byarabananiye bakambwira ati rwose ibyo bintu ubundi urabishakira iki bakanyereka ko nta sano rihari wowe nahoraga mvuga ko ineza wankoreye byanga binoga nanjye ngomba kubashaka.
Agasaro kaburaga turangize dushaka makuru y'umwana w'umukobwa wavuye mu rugo iwabo ahitwa Inyakizu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ni hafi ya paruwasi ya Cyahinda ndetse na Nyumba na Nyakibanda yari afite imyaka 15 aragenda ntiyagaruka twizeye Imana Jean ni mubyara we atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhando umudugudu wa Kamabuye niwe umurangisha
narindi kurangisha umwana twabuze w'umukobwa yabuze hagati ya 1992
uwo mwana w'umukobwa uramurangisha mu paniki yitwa nde
ubwo navuga ko ari mubyara wanjye kuko mama we azanywe na papa wanjye nitwa Nyiraneza.
Uramurangisha yavuye mu rugo ajya he mwatandukanye mute?
Ntabwo tuzi ukuntu yagiye twebwe nyine yavuye mu rugo agenda agiye nitwije tumenya ahantu aherereye ntituzi nimba ariho ntituzi nimba yarapfuye ni ukurangisha nyine kugira ngo tumenye yenda nimba yabakiriho.
Yavuye mu rugo ryari?
Hagati ya 1992.
Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Gishamvu akarere kawe ya mbere yari Nyakizu ubu ngubu isigaye ari umurenge wa Gishamvu mu karere ka Huye.
Se na nyina bitwa nde?
Ise yitwa Kayane Jabo Jean
naho nyina
yitwa Marita.
Bombi baracyariho?
Yego.
Uwo mwana yavuye mu rugo afite imyaka ingahe?
Bavuga ko yari afite 15.
Bavugaga nibyo bakubwiye wowe ntabwo umuzi?
Ugewe muzi undi mutoya cyane ariko amakuru bampaye nyine kugira ngo mbashe kubikurikirana yari afite 15.
bakubwiye ko yavuye mu rugo ajya he hari umuntu aragiye gusura yagiye agana he
ntabwo bazame yagiye nawe
umwana w'umukobwa w'imyaka 15 ava mu rugo akagenda ababyeyi be bataza hagiye hagashira imyaka batazi aho
nawe yagiye yagiye abashitse nyine ntabwo bazanaherereye bararangishije nyine baramubura
bararangishije bitabaje radio Rwanda ngo barangishe babaze bumve niba uwo muntu yaboneka barangishije banyuze kuzihe nzego
mbere urabizi ko hari amaposta niyo bakoresheje nta muntu wigeze nabo nta muntu wigeze abaha makuru bandikaga nyine bashyira ku maposta yenda ko hari umuntu waba umuzi iposta nayo ikagenda iyajyana ahantu hose ariko nta muntu wigeze ugira icyo ababwira ku makuru ye
ubu ngubu Nyiraneza wamukwereka nubwo bwose yakuze wamumenya
ubu namumenye
muri iyi myaka yose umaze i Kigali ujya ugenda ushishoza uvuga uti na Nyiraneza twahura
ntako nagira rwose ubu ngubu ndamutse mubonye namumenye nta kibazo
uko bamukubwiye abyiruka yabyirutse ari umwana ushaka kwigenga ushaka kutaba mu rugo bakubwiye ko yabyirutse ate
ya uko babembye bambwiye ko adashobotse bambwiye ko uko mbega yahora agashaka kugenda ntiyashakaga kuguma hamwe ngo agumane n'ababyeyi yaraho nimenye yahoraga ari ashaka kugenda yari afite akaguru karekare niko nabivuga kuko yahoraga ashaka kugenda muri bene wabo ugasanga muri make ntabwo ashaka kwicara hamwe
abana bavuye iwabo bakahungira mu mujyi aho ngaho i Kigali abenshi ba ubashatse basanga mu kahe gace bahurira he bakunda gutaramira he bagorobereza he
muri Kigali buri muntu wese aba ari muziwe ntabwo apfa kumenya ngara ahangaha kuko kereka iyo bahuye bakamenyana mbega bakibwirana niho bamenyana gusa bakamenya ahantu bazahurira ariko ntabwo yava mu ntara ngo ahita abonana na mwene wabo cyangwa se n'umuturanyi ngo ahita amumenya
niba Nyiraneza kumva muri kano kanya twizeye imana niba kumva wambye ko ari mubyara wawe mumaze imyaka myinshi mutabonana uri hano mu kiganiro gasoro kaburaga waje kumushakisha ariko se niki ufite ku mutima ushaka kumubwira yenda cyamugarura mu rugo nimba yari umwana ugira ubukaka ariko ubukaka butari bwiza cyane akunda kwigendera yenda abu yarakuze akaba yakumva ameze akagaruka mu rugo niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma yisubiraho
ya icyo navuga cyo nuko abavandimwe biwe ababyeyi biwe tumukumbuye kandi tunamukeneye muri make turamushaka turanamukumbuye akisanga mu bandi bana yasize mbega turashaka ko yagaruka mu rugo turamukumbuye mbega urumva ko uko twabuze umuntu ntabwo tuzana hari tumubonye nyine byadushimisha na cyane
birumvikana byo byishimo mu bitegereje ndizera yuko yumvise iyi mpuruza yanyu akamenya ko umushaka ngaho rero twizeye imana ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana
urakoze cyane
ganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ntandu kirangiriye mbashimwe mwese kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamba cyo ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 7 3 7 6 6 1 0 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.